really stack, nigga, so I'm still stuck at the top. My niggas, I'm dope, dope, dope. My name's just PK, also known as the boy. Niki shika micro rap for 1 hour, chaga hoy. Lenza na my hope, paka nigga make a song. I focus to my hits, my evergreen point. And I don't make just a song, I make a hit song. Na kama wona, nimekosa kama tell it to the bull, lakini usini this, usini this, kaka please usini this. Usini this, usini this, usini this, na kaka, na kaka, na kaka, usini, usini. All you see my trouble, not my struggle. Nanganganan pa a medal, not my goggles. I don't worry about the ex, or neither about the next. I'm the current, my mission's gonna make up to the best. Mindo jabali, ukini jali na jali, spo jali po jambali, mbali. Mindo jabali, ukini jali na jali, spo jali po jambali. You have your way, then I have my say. When you bishi mini bishi kia tuchangwa kikudoshi. Wanapa atisha wadaishi na miwaga na malisha. Atutoshani bro.